Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion. Let's praise Him every Sunday morning at 5 with Ayanda Nenemba for prayer, intercession, testimonies, worship, and the Word. Let's praise Him with Radio Pulpit, 657 AM.
Hi, Andias. I really don't. The Lord bless you this morning. I can't go back. Singa sabuyele mfa this morning. Singa sabuyele mfa singa sabuyele singa savumi usathana sibuyisele mfa this morning. We can't go back, and that is our declaration, my Father. We can't go back this morning. We can't go back in Jesus' mighty name. Amen, Mama.
Hoseng ha tsa tsela ka je go re he who dwells in the secret place of the Most High God shall abide under the shadow of the Almighty. And all things work for the better for all those who trust in the Lord
Jesus
and live according to His purpose. Re modimo wa Israel, modimo wa Abraham, modimo wa Isaac, modimo wa Jacob. Mudimarona, bana ba apa South Africa. Mudimarona, bana ba Rantsho. Re a khutlela ho wena Jehova tsa tsinla ka jeko. Re tlohela tsohle tse re neng re di etsa Jehova. Re itsepela wena ka mehla le mehla. Mme re a tseba hore wena hore jwetsitse bukeng ya hao, Psalm 23, wa re surely goodness and mercy shall follow us through all the days of our lives. And all that we have to do is to dwell in the house of the Lord. Resapita ribua haperere, he who dwells in the secret place Jesus of the Most High God shall abide under the shadow of the Almighty. Kimem Linki Rampo, Wakorait Park Springs. Thank
Hello,
you.
Mama.
Amen.
Good morning, Kunkuritu. When I meditate in Bilusetu. Good morning, Tamang Ayanda. Seabong Jehovah. Yazi le scriptures ka Nehemia ngalibele ngisifunda until ngaze ngakhumula uNkulunkulu namandla. Siyabonga Nkosi lo mntana ongibuyisela into bengihiyo Nkosi yami. Ngizitshela ukuthi ngintandana kusena umuntu ozonginaka, kepha lo osithembisile onganamanga ongabuyela emuva ezwini lakhe wathi ngifunde iscripture saka Nehemia. Baba ngazithola ngumakoti la umama zala mama saphila yazigwaza ivision ethi bingibuyela kini ngoba umkhwenyana wakho akasekho, umntana makasekho, angeke ngisaphinde ngibe nabanye abantwana, sengimdala mntanami. Ngathi mami, I promise ukuthi mina ngizahamba nawe, kanti ngikhuluma into ephakathi kombhalo. Oh Nkulunkulu, masihluphekile, iy'nhliziyo zethu sezihluthukile, sesenza i-covenant nawe Nkosi. Kumele sihlale kuyo, silinde uze usiphendule, singabheke emuva bese sizishiye, singakhuleki Nkulunkulu onamandla. Kanti sobiya sithi ma ufika wena uzosipha lokho sithembise kona, asisekho Nkosi. Senze sifundise ukuthi silinde, silinde wena izinto ozishoyo, silinde size sihloniphe izwi lakho olikhulumayo. Baba, cela ukuthi ubeke isandla emagumbini amanomhlaba nalizwe Baba, liyangcoliswa abantu, bahlukumeza abantwana Jehova nomusa. Ukufa kuyinto ebuhlungu kabi Jehova nomusa, kepha wena Baba uthe ezwini lakho ukuhlangana nawe ukuthi sisuke emhlabeni. Kodwa Nkosi, izinto ezenzakalayo baphikisana nawe, moyo ingcwela kusigcoke Nkulunkulu. Baba, senze ukuthi sibe amakholwa iqiniso, sime ezwini lakho Nkosi, ngoba wena ma ungakhuluma into awushukumi Baba, awudede endleleni, awusijikeli into oyenzayo. Uyasho nasezwini lakho Nkosi yami, uthi wena ngeke usishiye. You'll never leave us and forsake us. Kunkulu amazwi owashoyo eBhayibhelini Nkosi yami, mele siwagcine enhlizweni zethu uNkulunkulu onamandla. Baba siyabonga ngoba naku Jeremiah uyasho Nkosi yami ukuthi usazi siyaba amahlwili. Nkulunkulu onamandla usibize ngegama singakazalwa. Siyazazi ukuthi singobani Baba amagama wethu ngenxa yokuthi isithembiso sakho asiphumeli asiyaphumelela asiphelele emoyeni asifani nesabantu uthando lwabantu luncane uNkulunkulu onamandla kepha wena lakho uthando olukhulu landile lidlula ulwandle Nkosi yami Baba izwi lakho malike lingene emagumbini amane omhlaba yonke indawo Nkosi yami faka ukuthula Nkosi yami simamele wena uNkulunkulu onamandla dayanda ngiyabonga ekuseni ngiyabonga Jehova ukuthi ungivuse ngikwazi ukuma ngikwazi ukuma Nkosi yami ngiyenze baba ukuthi ngibe isilefu sakho ngingalingi izinto noma ziza ngapha nangapha because nobody promise us ukuthi sihamba endleleni rasofika kukahle emhlebeni emhlabeni yebo baba zizoba khona ilungu kepha siyazi ukuthi umvikeli wethu kuwe thank you Jesus this morning thank you sisazovuka sigeza siyenkonzeni senze ukuthi sithembakale baba masiyenkonzeni asiyisi ukugcoka kwethu siyisa ukuya kuyomamela ithemba lakho leyo lishoyo ebusuku nasemini thank you Jesus thank you moya engcwele akekho ufana nawe baba siyangcongcoza sithi uyingcwele baba siyabonga thank you Jesus
ewe bawo hallelujah Jesus
Umkhuleko olungileyo unamandla. Qhubeka ukhulekele iRadio Pulpit nomsebenzi esiwenzayo kuNingizimu Afrika nomhlaba wonke.
Radio Buzzing of Life 657 AM.
Waza wancokola kahle nathi mini wethu ekseni. Waza wancokola kahle nathi mzali wethu ekseni. Waza wancokola kahle nathi namhlanje sithandwa senhliziyo sethu wancokola kahle nathi ekseni msindisi wemiphefumulo yethu siyabulela bawo siyabulela ngosizisa to this place we will never forget Lord God umnqophiso esiwenzayo that we will never go back this is the place mighty God where we are declaring as your bride we are never going to go back oh We are never going to go back, Lord. We are never going to go back. This is the place of covenant, and we thank you. And we bless you 14 minutes after 6. Oh, on the 23rd of April. Lord, we are never going to go back. We bless you and we honor you. But may the God of all grace, who called us to his eternal glory by Jesus Christ, after you have suffered a little while, perfect, establish, strengthen, and settle you. And this is exactly, Bazalwane, what the Lord does and what the Lord did with Ruth. You know, Ruth found her inheritance in the realization that going back was not an option. She found her inheritance, her true calling, in the commitment to what she had already committed to. I know I'm speaking to people who have committed to the Lord, but there is a commitment that says, where you go, I will go. Where you go, I will go, Lord. My rest is no longer in the things of yesterday. My rest is in you. If being in you sends me to a war zone, that is where I will go. If being in you lays a table before me in the presence of my enemies, I cry out, glory be to Jesus. If being in you sets a crown of gold on my head, I say, Lord, thank you. If being in you, O God, makes me to live in suffering for your sake, carrying my cross, that is exactly where I will go. And that is the promise that we are making to our God, our Father, this morning. May the Lord be glorified, Bazalwane. After you have suffered a little while, may His in His eternal glory, Jesus Christ, perfect, establish, strengthen, and settle you. Somebody had better receive that for their own lives. We are coming back to take your calls. I'm so sorry, Barcelona. I know the board has been buzzing. Let me come back and take one or two calls, and then we'll cross over to our conversation with Tata Wethu Simthanda Kakhulu, Tata Sandile Swana. He's already standing by, and we are speaking about the grace of fatherhood. Remember what happened in the Garden of Eden. What happened in the Garden of Eden was not a just a sin. It was an attempt to separate man from his father, to separate and to cause a breakage in the relationship between father and son. We're coming back, my family, to take your calls. 012-334-1322.
The search continues for top quality South African Christian music. If you are a new artist or releasing a new CD, then send it to Radio Pulpit. For more information, please visit the Radio Pulpit website. That's www.radiopulpit.co.za. Or phone us during office hours. 012-334-1200. Radio Pulpit, your daily companion. Faith, hope and love. Experience victory in your life on 657 AM.
Umthandazo welungisa unamandla ngokugqibeleleyo. Radio Pulpit yakha uMzantsi Afrika nezizwe zonke ngomthandazo.
Ngegameni kaJesu ngiyabingelela Nkosi yami nabalaleli baku Radio Pulpit. Siyambonga uNkulunkulu. Asisemuhle uNkulunkulu omuhle ngenkathi zonke.
Ewe mama,
ayanda siyabonga Nkosi yami. Uyazi ngempela angeke sibuyele emuva. So sesabuyele emuva. Ngoba uye uvuka umhlabeleli ukuthi uma ngikhumbula okwenzwa uJehova. Angisoze ngabuyele emuva. Ngempela umntwana kaNkulunkulu omunye nomunye makakhumbule emuva lathathwe khona. Awangabuyela kanjani emuva sesibona amandla angaka.
Ngithi
baba siyabonga thina sikholiwe singazange sikubona amehlo
ngoba
izwi lakho. Namanje baba sabona uzibonakalise empilweni zethu. Uyazi ngempela uma kungenzeka omunye nomunye alande ukuthi wabuyaphi eGibhitha kwakwenzakalani. Ngempela lingashona liphume, lishone liphume. Ngaloko nje ukuthi baba siwabonile amandla akho. Ngempela soze sabuyela emuva, siyoqhubekela phambili. Siyabonga, siyabonga sithandwa sesulu. Asimenjalo, asimenjalo sithi baba senzela wena. Konke sabavuka omama obaba bathandaza lo mthandazo baba ukuthi kuzwe ngale wena. Uyazi iscripture esathinte inhliziyo yami kwangathi siyaqala usizo. Uyabona izwi kaNkulunkulu ngempela
liphelele
kuba iyali impilo zethu siqondise endleleni. Inqeko kaNkulunkulu evikini lokugcina upassover yafunda laphana kuJohane 17. Lapha sikelelwa thina emkhulekweni. Yazi ngathi into verse 16, 17, 18. Asisibo abezwe.
Come on. Singaloku
nami ngesiye owesu. Bangwelise ngeqiniso izwi lakho liyiqiniso. Njengaloku wangithumele ezweni, nami ngibathumele ezweni. Sithunyiwe ithandazo ezulu. Akube nomunye nomunye athi angisoze ngabuyela emuva ngoba mina ngithunyiwe. Noma ngasikwenzekeleni kwenzakaleni sivuke izinto endleleni. Baba ubani ongasihlukanisa nothando ingabe uthando lakho sesilibonile empilweni zethu. Singathi siyaphi? Siya kubani? Sathola usizo kubani? Ngoba usizo salithola kuwe. Ulusizo lethu ngempela. Eyazi kwavuka kimi ukuthi ngempela ngiyoqhubeka endleleni. Noma izwe lingathini sesizontwa yizwe, asibona bezwe leqiniso. Ngoba izwe asoze asithanda, kungani sofuna sithanda izwe? Kanti alimthandanga yena uqobo lakhe, asakhona izwe, asokhuluma ngalezi ndaba. Yena wathanda ihlabathi lonkana. Yena usimanga phela wathanda ihlabathi lonkana kodwa akangafuni. Siyabonga egameni likaJesu, umama Slepo ukhulumayo.
Ubukho
lasenze kahle in the name of Jesus. Amen.
Amen.
I need somebody to lift up your voice and declare, I want.
Senzele Bazalane, that when you remember this day, when you renewed your covenant with your husband as the bride, that you will remember the song where you were singing, I can't go back. It's not that I won't go back. It's that I can't. And zukwazi ba, I can't go back. I do want to take just one call this morning, 012-334-1322. Tato Sandile standing by on the line for us, Bazalwane, Radio Pulpit. Good morning. Radio Pulpit, good morning. Ah, oh, man, Radio Pulpit, good morning. Okay, I think we're probably having a thing with our lines. And I understand, Barcelona, you know what? It's load shedding in Inzindo. I can't. If you can't get through to the line, we are going to cross over now to conversation with Tato Sandile Swana. And so if you absolutely cannot come through on 012-334-1322, we are still available on 082-657-2729.
Radio buzzing of life. 657 AM.
You know, I remember many years ago, one of my many conversions, one of my many instances where I just went to the Lord and I said, Lord, I just want to live for you. I think we were at Rhema Bible Church, and there was a song, My Life Will Never Be the Same Again, something like that. You know, they kept playing that song. I will never forget. Every time it plays, it takes me to that moment. And I know that this is the moment for somebody. Radio Pulpit, good morning.
Good morning, Sister.
Ah, good morning, Tata Mixeni. Siphile kakhulu njani, Tata?
Ah, Jesu, inkosi yabusa.
Amen. Umthakazibuyile, Tata.
Akekho ofana naye.
Amen. Amen. Yeah.
Hi. Ngibonga bomama, ngibonga umama Sletwe.
Ay, ay, ay.
Sayana, ngizocela sisheshe siye ku Exodus 3, okay. Verse 9 and 10.
Exodus chapter 3, verse 9 and 10.
Yebo, sisayana.
Okay, see, for my dad, Exodus 3, verse 9 and 10. Ifundeka kanje. Look, the cry of the people of Israel has reached me, and I have seen how harshly the Egyptians abuse them. Now go, for I am sending you to Pharaoh. You must lead my people Israel out of Egypt. Hallelujah. That is the word of the Lord. Amen.
Waye zilusele izimvu zikababazala wakhe.
Eh, badada.
Zikamalume wakhe.
Mm-mm.
Waye nganankinga. UNkulunkulu ma-akhetha uMose, wayezwe ukukhala kwama-Israyeli eGibhithe. Wayethande ama-Israyeli.
Yo, that's beautiful.
Wayengathandanga uMose.
Per se. Hallelujah.
UNkulunkulu uthi, John 15, verse 16, uthi, I've chose you. You didn't choose me. UNkulunkulu usikhethile. Hayi ngobe athande thina. Ngobe athande izwe lakhe.
That's powerful. Hallelujah.
Uthande labantu bakhe okufanele sibathathe sibabuyise embusweni wakhe. Thina yebo sibalulekile kepha hayi ukundlula labantu uNkulunkulu akasikhethele bona. Okubalulekile ukuthi sikhethwe kungenxa yalabantu kube bebangekho uNkulunkulu bangeke asikhethe. Labantu bakaNkulunkulu abasebumnyameni uma thina sihlalele ukuthi me and my family, me and my house. Asikwenzi lokho esikhethelwe kona. Uthi, I chose you. I didn't choose me. That you may go and bear fruit.
And bear fruit.
Yebo, you may go and bear fruit. Siyawabeka na. Siyawaletha lama fruit embusweni waNkulunkulu na. Ngoba sikhethelwe umbuso kaNkulunkulu, asikhethelwanga thina ukuthi saziwe ukuthi ubaba uNkosi uMfundisi sisayanda.
Sure.
asebenzeleni uNkulunkulu.
Amen, tata. Amen.
Nkulunkulu baba.
Ewe somandla.
Nkulunkulu
ewe bawo.
Udalo wezulu nomhlaba usikhethile Jehova wasikhethela isizwe sakho. Usikhethile baba wasikhethela abantu abadukileyo. Awusikhethelanga abantu abasebandleni.
Ewe bawo.
Usikhethelela abantu abasebumnyameni. Ngegama likaJesu Kristu waseNazareth nangamandla osinikeze wona.
Mm.
Ngiyababuyisa bonke abantu bakhe abadukile.
Ewe somandla.
Ngiyababuyisa bonke abantu bakhe baba basebumnyameni. Ngikhuza amandla obumnyama Jehova
Jehova.
Ababambile uNkulunkulu wethu olungileyo. Ngegama likaJesu Kristu waseNazareth bayakukhumbula njengamanje. Bakhumbula lapho bavela khona. Bakhumbula umdali wezulu nomhlaba. Bakhumbula ukuya ebandleni baba. Ngisho nesebahlubikile Jehova. Baba bayabuya kuwe ngegama leNkosi yethu elinamandla. Baba ngikhulekela bonke abantu abakho bakhethile Jehova. Babakhumbule Jehova ukuthi ubakhetheleni. Ubakhethele umsebenzi wakho baba. Babakhumbule ukuthi akubalulekanga bona. Kubaluleke isizwe sakhe esidukileyo baba uNkulunkulu wethu olungileyo waletha uJesu awumlethelanga abalungileyo wamlethela abantu ababi wamlethela abantu abadukile Jehova baba sasidukile singenalutho singazilutho sizoni kepha wasilethela indodana yakho ukuthi izosifela nathi namhlanje usikhethile usikhethela abantu abadukileyo Jehova ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazareth ngiqosha amandla obumnyama athwasisa iy'ngane ngiqosha amandla obumnyama baba akhosta iy'ngane ukuthi ziphuze uphuzo oludakwayo baba ngibhidliza yonke imihlangano yababi abayihlangane ngelizwe lakho iSouth Africa ngibhidliza yonke imihlangano ababi abayihlangane baba ngelizwe lakho Jehova Jireh nangamabandla wakho mdala wezinsuku baba kuvutha umlilo wakho ingwele emabandleni akho Jehova uvuselela babi bamabandla wakho vuselela Jehova amabandla wakho nabafundisi bakho baba bashumayele izwi lakho ngokungangqengi bashumayele izwi lakho ngendlela efunwa nguwe baba njengamanje sonke baba esilalele Jehova Jireh siyohamba ngendlela efunwa nguwe njengoba uNkulunkulu wethu olungileyo noRuth akahambanga ngendlela efunwa uNaomi wahamba ngendlela efunwa uwe uNaomi wayefuna ukuthi asale kepha ngobe wena ufune ukuthi aye phambili wahamba naye Jehova siyabonga uNkulunkulu wethu olungileyo siyabonga mdala wezinsuku ngobe konke sicelile baba ususenzele kona livukile izwi lakho kubantu bakho sebayawazi umsebenzi wakho Jehova bayazi umsebenzi obakhethele wona ngiyabonga mnini mandla wonke haleluya amen
amen amen amen tata thank you and bless you so much tata unkosi this morning bazalwane bringing us to the exact point that we needed to be in 15 minutes ago 31 minutes after 6 is your time we can't go back, Bazalwane. We can't go back.
Give your faith wings. Explore life with 657 AM.
Radio Pulpit understands that praying alone isn't always easy. So, join us to form a chain of prayer for you and with you. To do so, send in your prayer requests on 067-429-7564. That is 067-429-7564 or alternatively email us on prayer@radiopulpit.co.za. That is prayer@radiopulpit.co.za.
Many people across South Africa are being blessed and encouraged by the Radio Pulpit devotional magazine, The Word for Today. This publication places the gospel of Jesus Christ in the hands of more than 100,000 people every day, inspiring every person, from the professional businessman to the needy person who lives on the streets. Each edition contains daily scripture-based devotionals and inspiring articles to help you grow spiritually. The booklet is given with the compliments of Radio Pulpit, but your donation, large or small, will help us to print the next edition and continue being the hope of the gospel to a world in desperate need. The Word for Today. Get yours today on 012-334-1200 or subscribe online at www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.